Kenda msumalu lipo beba ni akubali ya kudoba ni unit Kimpo
Paxton Records baby
Unakupata mane maisha ni wendo mwenani
Wendo wendo wendo
Naka niko kejumbani kufishe petite nani Umele lako na wasani ni vengi wanakutamani Wana yote mazijale ni kikuko sasilani
And if I do, I'm sorry. Over him when I get you in the money, you to Sora Jackie live on sorry. Fungum Zima Jackie Miller, who independent or Jackie, this story. I'm a fall in love, and I'm come with my pencil on the honey. And it's still in the master. Mindoba Kwanza, whom pick up Mohori, a kick of a lie. Sit the man in us to fight. My Jerani kitchen in my swally wife, wherever fuck a siguri. Lifu mbika hakika Opa maleka za kenyele singa Lifu mpaka za fika chununi Hano tamu wa strawberry Reva vanilla Ila nabunga kos Nibivu tunda ala mtu wa msaitoni Mtu wa msaitoni Shindo chachi ruko fiche kesho kibi Nukukwacha hoi mtoto wa kike ununi Meditation huna nipa kiku Saturday a night na buni Menji kenda msumalo Lifu beba nekupali yako thupa jani nyuni
Nakupata mani maisha ni wandoma nani Naka niko kejumbani kufishe pete chandani Umbile lako la wasani ni vengi wana kutamani Wana yose mazijale ni kikuko sasilani
Inji kenda msumali mwili slenda nhechirali Vicks penda machichari nazipenda za kuseli za kiodari Laki jina sisi litaja Huki nita naja mwengwa na jaza Niko na mapenzi tazan Nakunama kama patan Nakuru kija kama tazan Bande takupeleka
Japan
Bile laku vastan Haja mpaka Mogadishu To have fun Mzuri wakia hina Sexy figure ya made in China Lipsi zake pina Vipadina kuna
nacho ninjima
Into brackets like a jina Laki mzuri mwili msima hamu paka hina Kimeji kenda kisumali anapovina Anapovina Kimeji kenda kisumali anapovina Kimpo
Unakupata mani maisha ni wendo mwanani
Wendo wendo wendo
Naka niko kichumbani kufishe pete chandani Umbile lako na wasani ni vengi wanakutamani Wana yose mazijale ni kikuko sasilani
I've got the Mindy Kenda Somali. Toto Slenda Naturali, Ausio. Minacha, Sina Se, Hobby Party. When I'm Kong with your crack hats, then the crack sound records. Keep up. I'm Nanoma, Timam Wazim Haram. I'm a little bit of a shaggy come of a bit. Sasa.